Tracy and the Mix, Africa.
Boss Gabs and Pandora.
Exclusive from Afrofile.
Apa edi so. Ama madega no tseme. Microphone. Iwe kashu, shushu.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire. Class music.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palineti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Ushebe chikala tu joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Hey, 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 if you can't beat them, we are sangwati. La filanga ka sementi etio neti. Bari waparata pesa wakadeti. Chikanye.
Yeah, wana kasongo kasongwari bodi. Adi wili nukusangwa na banyoli. No ala no salenda ngete modi. Gani snitcha.
Apa iliso banyoli na bafuetu.
Vaupu watima menye kwatu.
Jebu jebu. Apo na poru kutumu. Ito
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palineti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Ushebe chikala tu joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Chebe chikala to join
us. J Cash, yeah.
Chikala to join us.
If you can't beat them, but join. Ganenze iwe ningazizo nde nangoil. Pea tabila yatu yako inga boil. Nina nyula monga kudala madoili. We been doing the most pazedi ni bandani. Beswazi vanili monga kumansa ni patari. Never had the rapper na madaringa sagari. Panyimbonga nilipo kumankala ramadani. Which means kuliba mani diap. Sister Mula kulibea nani diap. We a team full of BM makofi. Tina influence it is a ku CM makofi. Super chanda na K na Kashi. Ndisema horror movie wae wa mabunda wa kazi. We came to take this shit over.
Hela hela super roger that over.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palineti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Ushebe chikala tu joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Chebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Block ni danga wenda maya. Amasa jokwa bo benja vaya. Ikata bongori wati kata. Ichao yo. Shala mwana ushala ngatuaya. Ukimbo la fuaya isha kolo kwaya. Chafu mapachano ko distance kulifu. Shikwebele timkuya nangwa sebele. Tapabutida pa nangwa sebele. Mukari kuri ne kuin jebele. Ne fisherman wa musong someone is a bin jebele. Jole nita kujoina. Get free, join to the charge. Mulembe kubike kumukaka. Wati kwele kumukaka.
Mosquito party. Hey, hey, kutandala. Ah, yeah, it's time to join.
We mulala. Ah,
chikala tu join.
Abanyori na bafuetu. Kimushumpe.
It's the Super Ava.